olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu ua langolongo ina ele malo tele iau se talia nei se lafo na fatu ina I malo au fatasi e aloa I ai le tūlanga tū ma oti ma le pule a tangata anu upa le se tina I o latou ele ele. E se lau lima se fulma le valuisi atunu u na palota fatasi ma le malo tele iau se talia nei I le komitia malo au fatasi e aloa I ai le pule a Palestina I ele ele olo onofo ia wha amalosi e tangata Israelu le Occupied Palestinian Territory. E fitu watunu una te tee I le lafo e au fi ai Amerika kanata ma Israelu e se fulma le tasi isi atunu u ele I lafoinia ni alato palota pe na Epstein. Na saunoa le ministao a onga Jason Clare I le Channel 7 e le mafai ona maua se fi le mu mai le pomuina.
You can't bomb your way to peace. You know, I think the last 12 months have shown us that. You know, the bombing has killed tens of thousands of people in Gaza, in Lebanon, you know, more than 1,000 people murdered in Israel as well. And what this is about is building momentum to a two-state solution. You know, we need to end the killing and start the talking.
Le Minister Tawa Onga. Jason Clare. Olo awa I atu le paalemia Anthony Albanese I le whonotanga a le APEC, I le Asia Pacific Economic Cooperation I le taulanga o Lima I Peru, ma na feiloa iei ma le President o Indonesia Prabowo Subianto I ni talanoanga I le vawa tunu ue lua ai meise I le sauni atu mo le amatanga o le whainga maalo fau a le President o America Donald Trump. O le fono tangale nei ele APEC, o lo tau au fi ai ta ita I o atunu u e maa lolosi o lantou ta mao a inga I le lalolangi, ma o lo fai ai te teimi, o lo fola fola mai ai ele peresetene filifilia o America Donald Trump, le se itia o le tau o tiute po tariffs I o loa e fa atau ina atu I lona atunu u. Na saunoa Anthony Albanese I le talanoanga lea ma le peresetene o Indonesia Prabowo Subianto.
We had a good discussion. He'd had a phone conversation with President Trump, as I did last week. So we discussed that and what it might mean for the world. Obviously, that's part of the backdrop of APEC and the G20 is what the impact of a change in US administration will have.
Le palemi Anthony Albanese, mai le taulanga o Lima I Peru. O lo whaeteo ina e malo au whaatasi le whaai unga Israelu, e whaate aina I le whaalapotopotonga le UNRWA mai le Gaza Strip. Na whaalia le Commissioner General o le UNRWA, Philippe Larazzini, o le whaai unga e whaasaina ngā luenga UNRWA, o le a tili te tele aima whatianga o tangata sivili le Gaza Strip, ma le toa tele o le a maliliwai liwai, mai leleto e mowoina o fesoasoani I mea ai, suawai, ma tongofitinga faa fomai.
So if UNRWA is dismantled or has to end its activities on demand of one member state, that means the onus will shift back on the shoulder of the occupying power, being the state of Israel, and they will have to be the one to provide education and primary health to millions of Palestinians.
Le komisina wa o le UNRWA, Philippe Lazzarini. O le UNRWA le whaala putuputonga na silio na whaalangolango iei tangata Palestina I le Gaza, mō fesoa soani mai malo au fatasi. A ena pasia I le pale mene o Israelu ni tū lafono e ave ai UNRWA o se whaala putuputonga terrorisi. O lo tu ua ia Israelu le whaonga aina e whaala putuputonga terrorisi e pei o Hamas, o le UNRWA, e whaalafi manana ai nisi o na sui. O loo whaiti o ina ele pālimi e se tete o Vitoria Jacinta Allen se whaalapotopotonga o loo whaamoe moe e whaia se savali te tee I le taulanga o Melbourne e langolango ina ele mau mo se sa olotonga o Palestina. O le whaiti o ngā ele pālimi e se tete na whaia ina ua whaalia e le whale oloa o Maia le le taunu uola na whaalinga maasani mo le Kerisi Masi I lo na whale oloa la wiloa I Bourke Street, le Bourke Street Mall, I Popolenga, I se vevesi ma le au te tee, ma ono whaaleanga inai, ia le whaalinga atoa I ma le whale oloa o Maia. Na saunoa Jacinta Allen I le 3AW, o se whainga le tāla whiangai le wha'a politiki e nisi o aso fia fia ua māsani a ile atunu'u.
Well, these protests are just, it is unacceptable, and I'm really furious. Seeing a pretty small group have chosen to politicise what is a beautiful event, a community event, at a time of year where we have the chance to reflect. We have a chance to reflect on what makes us strong, what makes us cohesive, not cause further division. It's just unacceptable.
Le Palemi e se te teo Vitoria Jacinta Allen. I Amerika ua tōwhia e le Peresitene Filifilia Donald Trump, le li o Robert F. Kennedy Jr. I lana kāpeneta e wha'a uluulu ia i le mata ngā luenga o le soifua māloloina ma au aunanga le Secretary for Health and Human Services. O Robert F. Kennedy Jr., o se nephew o le sa avea ma Peresitene John F. Kennedy, lea na tangata valeina i tausanga o tuanai, ai o se ei le ofisa po le tofi Peresitene. O Kennedy, po o Robert Kennedy Jr., na adu le tauvanga o sui mo le tofi Peresitene i palota na teanei, ai na oso ilalo malefua, matu ulana langolango ia Donald Trump, e ui olona tama, Bobby Kennedy, na avea malo yasili, malona uncle o J. John F. K., po John F. Kennedy, na lala mua I le taitainga o le Democratic Party. Ma le tala mulimuli ua faali e le kovana o le Reserve Bank of Australia, le RBA, Michelle Bullock, e le oiai sona talitununga, e maua'a se tūlanga o tupe cryptocurrency I le atina e o le tamau a ingo au se talianei. O se reporti ale RBA le masino se tema na ta wai le le mana o mia o na yei o se itu a inga tupe se digital currency e totongi yei o loa ma au au na ngai le atunu u. Na sa noa le kovano le RBA, Michelle Bullock, e o I ata ia na te le mala malama I le cryptocurrency.
It's not a currency, it's not money, it's being used as some sort of asset class. I don't understand it, I don't really see a role for it certainly in the Australian economy or the payment system.
Le kovana o le Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock. O atatou talana.
Like, share, mafaali sou finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.